la kumxholo wethu angenseni nje inguga chamanani zamaphondo eMzantsi Afrika zamapolisa zibonisa ukwenyuka ngakumbi kweziganeko zokubulawa kwabantwana ngabantwana bangamakhulu amathathu nesine abathe babulawa phakathi kwenyanga kaTshazimpuzi neyesilimela kulonyaka. Kumatyeli amaninzi ababantwana babulawa zizalwane okanye abantu ababaziyo ekuhlaleni. Kwisiganeko sakutshanje kudlwengulwe umntwana intombazana oneminyaka emithandathu budala eSoweto kwiphondo laseGauteng. Umzimba wakhe ufunyenwe kwityotyombe elingekudanga nakowabo. Usapho luthi lumgqibele edlala nabanye abantwana. Ukanti imibutho elwela amalungelo abantwana imemelele kwabasemagunyeni ukuba babeke phambili ukhuseleko lwabantwana nanjengoko bengakwazi ukuzikhusela ngokwabo kubenzi bobubi. Kanti umphathiswa wesebe lesipolisa uSenzo Mchunu uthe ayothusa kakhulu lamanani kwaye abonisa ubuzaza bengxaki zolwaphulo-mthetho ezijongene nelilizwe. Uthi oku akwamkelekanga kwaye kufuneka kuthathwa amanyathelo ngokungxamisekileyo kwilinge lokubuyisa uzinzo eMzantsi Afrika. Siyabuza ke kuwe mphulaphuli emxholweni ngemtseni nje ukuba ungaphefumla uthini kwezingxelo zokwanda kweziganeko zokuxhatshazwa kubulawa abantwana kweli kwaye utshona ngendima yoluntu ekuqinisekiseni ukhuseleko lwabantwana ekuhlaleni. Ncokola nathi ke ku 0860002672 sikhona thina kuWhatsApp 0413911220 sifumaneka nakuFacebook SABC Indaba kulapho uvakalisa uluvo lwakho khona hlaleni. Kanti ukusabela banzi nokuva banzi ke siye sakhweba iindwendwe zethu phaa emnxebeni nalapho ke siya safuna ukushukuxa nomlawuli kwicandelo leenkonzo zokhuseleko lwabantwana kwisebe lophuhliso loluntu kuzwe lonke nguneliswa kacekiso. Neli, masikubulise sikwamkele kumhlobo wone ne-FM.
Mandibulise babalwa kubaphulaphuli bomhlobo wenene, ndibulise nakuwe, ndibulela ngethuba uthe wasipha lona silicandelo lika-social development ukuthi sikwazi ukuza sothetha nabaphulaphuli.
Kosi kakhulu ke sisineli. Ndizawukhabe ndiqhuba lo mzuzu samkhangela usiphindile. Okokuqala, ndiyafuna ukuyazi niyibona njani nina le ngxelo yokuba ngabantwana abangamakhulu amathathu neshumi elinesine abathe babulawa phakathi kwenyanga uApril noJune.
Babala, iyaxhalabisa kakhulu ubundlobongela obuqhubekayo esibona busenzeka isikakhulu ebantwaneni bethu. Kudala isenzeka le nto, yiyona le nto singu-social development siye sanephulo lokuthi senze ukhuseleko lwabantwana e-365 days campaign. Ndingathi babaza into ephazamisayo xa senze iphulo lethu sizama ufundisa umphakathi, the communities ne-families, yes, ukuthi masixabise impilo yabantwana ngoba ngendlela esijonge ngayo impilo yabantwana andisho ukuthi izilwanyana zona zixabisekanga. Isingathi ngoku abantwana bethu sibabona ezimpukane, ubomi bomntwana abuxabisekanga. And abantwana bayitshilo loo nto babala xa besibe engage kwi-dialogue ebesinayo ku-2023 ngoSeptemba singena kumaphondo ngamaphondo.
Right.
Ifuna ukwazi ukuthi bantwana bethu niyibona njani le nto, nifuna ubona umahluko njani kwimpilo. So babala, iyaxhalabisa kakhulu asonabanga ngoba kaloku isebe lika-social development linoxanduva lokujonga ukukhathaleleka kwabantwana.
Right.
Kodwa sikwazi ukuyenza loo nto sisodwa singu-social development.
Kanye apho sisaneli, ndiyafuna usibambele khe samkele nelinye indwendwe lethu ngophuma ke kumbutho olwela amalungelo abantwana i-Save the Children South Africa, lowo ke ngusiphindile kaNgcobo. Sisiphindi, masikubulise sikwamkele kumhlobo wone ne-FM.
Sanibonani, ngiyangibingelela balaleli nawo sisibabala.
Enkosi kakhulu. Okokuqala, ndifuna ukuza apha kuwe ke sisiphindile. Ingxelo yakutshanje yamapolisa ibonisa ukwanda kweziganeko zokubulawa kwabantwana eMzantsi Afrika. Khawusixelele ngale ngxelo ilizwe elijongene nayo nale ngxaki nobuzaza obubangelwa yile ngxaki eluntwini gabalala nakubantwana.
Sikuyisho elikhulu seseloko kwenzakalayo. Kuyinto yinkinga kakhulu in South Africa and sibona ama cases isibalo lesisibale 304 abantwana abalahlekelwe impilo zabo. But baningi kakhulu abanye mathola ukuthi izinamba noma ama reports awaveli. Kuyinkinga enkulu and ziningi izinto ezingaba yimbangela yalento le. Eyokuqala nje esingafisa ukuthi siyibalile njengenhlangano elwela amalungelo abantwana, Save the Children, ukungamboni umntwana njengomuntu naye onelungelo lokuthi naye aphile. You know, looking at the child ubona ukuthi I know it's just a small person akanamandla. So the first thing that we see is just the attitude and the behavior to say, well, what's the point of respecting ilungelo lomntwana? So the first understanding that ekumele sibe nayo nje singabantu ukuthi umntwana naye noma engenawo amandla okusibela but ungumuntu naye, they deserve to enjoy impilo yakhe njengomntwana. Umntwana angabonakali njengomuntu omncinyane endongenazwi.
Okay. Kanye apho usathetha njalo ndiyafuna kwiindwendwe zam zombini izindibambile ndithathe ivenkile. Xa sibuya evenkileni sawuhlabela mgama nalo mba esincokola ngawo, sizonika ke nomphulaphuli ithuba xa sesincokole thina siavakalise uluvo lwakhe kungenjalo abuze umbuzo. Okwangoku mani ndibambele njalo ndithathe ivenkile. Sibuyile ke evenkileni sisineli mandise kuwe nanjengoko kumatyela amaninzi sisineli abantwana bexhatshazwa ze babulawe ngabantu abasondeleyo kubo, ingaba akunixhalabisi nanina oku ningurhulumente nanjengoko usapho kwakunye nabahlali ngokubanzi benoxanduva lokukhusela aba bantwana hayi ukuba babaxhaphaze njengoko kusenzeka?
Babala, iyasixhalabisa kakhulu ngoba kaloku abantwana baye bathembe ngoba bayambona ukuthi lo bhuti or lo tata umane siza phetha so inokuza umntu othemba ke leyo. Kodwa ke ikwasisilungiso ukuthi singabazali sizi-families nasingathembi kakhulu abantu and ngoku imbi ngoba ngoku isusa le nto yobuntu and le campaign yethu ye-365 izama ukuthi sipromote obubuntu obungoku sibona ukuthi buyaphela, abantu bazingonyama, abantu mabangathembani. And batshilo sisibabala abantwana ukuthi hey abafili safe even apha ekhaya, abafili bekhuselekile kwi-community, ezikoleni, ezicaweni. Njengoba ndisitsho ndithi and ukusiphinde nesitsho naye ukuthi amalungelo abantwana nje ayanyathelwa, abantwana abakhathalelekanga. So kubalulekile ukuthi really sibuyisele those norms and values ezenza ukuthi sikwazi ukuxabisa ubomi bomntu. And amaxesha amaninzi sibabalwa sifumanisa ukuthi aba bantu baxhaphaza abantwana ngabantu aba-empty ngaphakathi. Xa ndisithi ngabantu aba-empty, if umntu yena kuqala amalungelo wakhe ayenyashiwe ekhula uphela ngoba engenayo laa nto bakwazi ukuhlonipha omnye umntu amxabise. So umnintsi umsebenzi esifuneke siwenzile ukuphila i-society esiphila kuyo because we are in a very sick society. People are really sick psychologically, emotionally. Now idisplayeka na kwezi behaviors bazibonisayo.
Sisiphindi uyamva usisineli ecacisa okanye ezibeka ezinye izigaba nezizathu ingakumbi ezibangelwa ngabantu abenza oku ebantwaneni. Ungathi wena kwelakho icala kubangelwa yintoni oku kwaye lungenelelo olunjani enifuna ukuba lwenziwe ukuze kuphele le ngxaki nale ntlungu esincokola ngayo namhlanje oku?
Yes, so you know, njengoba eshilo sesi ukuthi enena lezi zinto lezi zidalwa ngabantu, you find ukuthi ba-empty ngaphakathi. Indaba isuka kumuntu nomuntu engqondweni, njengoba kade ngishilo ekuqaleni, uku-understanda ukuthi omunye umuntu unelungelo naye to enjoy impilo. So you might find ukuthi sinawo ama-programs esiwenzayo nabantu emphakathini to raise the awareness, ukuzwakalisa ubuhlungu bethu, si-mobilize nomphakathi ukuthi mphakathi izwani kanye nathi, speak alongside with us i-message efanayo. But you might find ukuthi usually the perpetrators oyibona abantu abagila le mkhuba ababe khona kulezi you know kulezi nkangane ezijengana lezi. So we really pray ukuthi umuntu nomuntu ozwayo noma obonayo ukuthi engazuthi kamakhelwane kukhona into engashayi kahle ngalo mntwana, you know, kukhona ukuthi ngomakhelwane sihleli ubone nje ukuthi engathi kulo muzi ngathi khona engahambi kahle, oyayibona ingane yalokuthi angithi kuthiwa it takes a village to raise a child, you know, uyabona mhlawumbe umakhelwane ukuthi engathi khona ongahambi kahle kulo muzi, kunama channels esingabasebenzisa maybe ukuzama ukufonela abantu abanjengo-Childline ukureport ukuthi engathi kamakhelwane ngaphambi kahle, ngoba kuze kufike ezimweni zokuthi umntwana athole ukuthi uyabulawa whether in the family or emphakathini. It's also the tendency yokunganaki, you know, also check ukuthi izinto ezinjengokuhlukunyezwa kwabantwana nabantu besifazane kwesinye isikhathi sekuvele kube yinto eyinhlekisa nje uma yabona nje uma kukhulunywa nje about conversations about ukuhlukunyezwa kwabantwana nabantu besifazane even nabantu besilisa kuvele kube yinto eyinhlekisa. Check even ko-social media, you know, ezindaweni zokuxhumana kuhleke ngazo bezinto esisithi nothing. So kuqala lapho ekuthenini what other conversations also iziphi iy'ngxoxo esizikhulumayo,
yes.
And then we find it as though I know it's just another thing, okay, vele bayahlukunyezwa abantu besifazane. So it's the mentality njengoba eshile isidadewethu ukuthi ekumele ishintshe, and umphakathi uma ngabe siba nama-awareness nazo zonke le zinto ezizama ukuveza ukubaluleka komntwana, ukubaluleka nje kwempilo nelungelo omunye umuntu, umphakathi ume kanye nathi abantu umphakathi banethendensi futhi ukuthi yila malungelo adala ukuthi izingane zibehave ngale ndlela, and so uthole ukuthi ingane izoshawela inyazo up to the date.
Masizapha kuwe ke sisinele into yokubana nina njengo-social development ningenelela njani kwimiba ingakumbi xa kubonakala okanye kuvakala into yokubana isiganeko esithile sokuxhatshazwa kumntwana siphuma kumntu wosapho, ithini indima eniye niyidlale nenkxaso yenu eniyenzayo njengesebe?
Sisibaba lo, xa siye safumanisa ukuthi uxhatshazwa kumntwana kwenzeka apha ekhaya, siqale sijonge kuqala ngoba kaloku ingenzeka kulo mntana umnye kanti yenzeka nakwabanye abantwana apha kweli khaya. So oonontlalontle baye benze le nto sithi assessment ukuthi bazonononge impilo yabantwana balamzi. Ukuba kuyabonakala ukuthi hey, even umama naye ulixhobo, ngoba into esiyiqapheleyo eye yavezwa ngomnye umntana kwaZulu Natal ngela xesha besinengxoxo nabantwana, lo mntwana wasibeka sisibabalwa ukuthi umama uyazile ukuthi utata uyazilungula omnye umntana omdala udade wabo, yena lona umncinci uqale udlungula from 9 years ngelakhi ke wahlangulwa ngoba kaloku siyesithi ootishala njengoba esitsho usisiphindile ootishala into ekuhlaleni mabanike iliso babone baripote. So siye siqonde kwimeko ezinjalo ukuthi it means umama yena qala akanayo icapacity yokuthi amkhusele umntana. Ulapho ke ngoku umntana siye simthathe simse kumakhaya wabantwana sizama ulungisa imeko yalakhaya, kodwa yena i-perpetrator hayi nkosi yam makajongane nejele ngoba kaloku isisidlwengu esingaxabisi impilo yabantwana. Kodwa siye sithi correctional services ndiyobe lapho kuwe njejele niyilungise esasimo sakhe ukuze athi xa ebuyele ekhaya abuye engutata onenkathalo okhathalayo. Kodwa ke eniuyibabaza sisibabalwa, sometimes yifumanisa ukuthi ingqondo like mental illnesses they tend to also have contributory factors in terms of your contribution. So social right. development, zamsusa umntwana simbeke ekhaya labantwana, zama umlule even nolona ke ngoku uye wenza ukubi emntwaneni.
All right. Masithathe umphulaphuli wethu wokuqala, Estex Sprite Molo Jonathan.
Molo Pete.
Hello.
Wabela ke mamakhe neendwendwe zakho. Pete, abantwana abanangonwabi ekuhlaleni ngenxa yezigila mkhuba. Urhulumente wethu makasincede akatshintshe la honeymoon ephaa kwazajele because aba bantu benze izinto benguyiki kuba ejela ku street kunjani if you bathele as crimes zikomitwa kakhulu ngaba bantu abasuka kolusutu Mozambique Zimbabwe kwabantu bakaphandle and aba bantu kwezanda abasuka kuzo ijele zakhona akudlalwa pha bayazi ukuthi bake banjwele ibanje but xa kuseSouth Africa uyazi umuntu ndizolala mahala nditye mahala yonke into mahala iTV everything dinayo bhetha njabe ndiyajele baye beshiye beabhuse abantwana bethu abakwi-communities nakutshintshe laa ndlela ekuphilwa ngayo kwijele then i-crime iza kwehla
kosi kakhulu ke bhuti wam esitexprat mbeshu masikwamkele tata Stellenbosch
mandikubulise sisibabsi kunye nendwendwe lakho namandwendwe wakho sisibabsi na eyi andiyazi noba ndizawuthi abantu wena sisibabsi bayagula basibabsi bayagula abantu ngoba xa ulijonga le nto ayikho kodwa mna ndiyamkhalazela kakhulu urhulumente wasemzantsi afrika ngozibuku laa nto kwakuthe makubuya isigwebo sentambo ukuba ngabuya isigwebo sentambo noko ezinye izinto zakhe zifunguka nokungakhathali ke kwabazali bethu abazali babantwana bakhathali akanti abazali babantwana babakhathalela abantwana ke kodwa loo nto leyo ukuba iphuma kwizizalwane kodwa umntana akho ngaske umazi uba uhleli njani uphina enkosi sisiwazonamandingamusa ixesha lam ndiyabulela
nkosi kakhulu mbeshu Stellenbosch masamkele lihali ukhona lihali okay masithathe uba unokhamandala Stellenbosch molo tatam
kusazana mandikubulise wethu nomama abo kukhona pho singabeva kakuhle oomama xa besithi xa ithathwa umenzi wobubi esiwejele kwa-correctional service bekusaziwa zobuya inantsika isimilo siqoqekile inoba mhlawumbi xa becinga sesiphi esimilo sizobuya siqoqekile umntu xa ekwazi ukudlwengula indleko ibe wasindleko ayizalayo enivamisile laa nto bakuthi abantu bolungisa izimilo besebe benze ububi ebahlalini baphinde babuye ngengqawulo baphinde benze kwayilaa nto enkosi
nkosi kakhulu tatam phambi kwasithatha omnye umphulaphula ekhaya masithathe nje ivenkile ngokukhawuleza sizothatha umphulaphula ogqibela sibuye evenkileni masamkele umayenzeke usemonti bhuti
molo sisithathi
nkosi
sibathi ndingamoshanga xesha ndingene embili usisi lo wesibini lota from-social development le unyanzile sithi yezihle xa simane sithethe sithi ezaa program sasikholeya zisenziwa udibane zibane neqhagamshelwano phakathi kwedipartment nabahlali nabantwana zabhili if zingabuyiswa zibuyiswa ngasezilalini angasebenzi kuba ngabantwana bayakwazi ukuxelana uba niyasokola uba niyasokola kodwa namhlanje alisekho olaa thungelwano lokuba kwabantu abasebenzela abantu elalini sikudepartment of social development u-social development kudale kuqo ebuyelela aseredweni thetha kamnandi eredweni athi nanamhlanje muntu kusekho abantwana abalala ecam kwendlela kekho abantwana abasezivovothini nabantu wayethe kwenyakiseleyo uzabathatha abase kwiindawo zarhulumente kodwa besithetha ngaloo nto izolo sithi eyi bayakhula abantu emonti abalala ecam kwendlela nabantwana abalala ecam kwendlela abantu abaseleka phantsi ngobe kunethevula kubekho umntu obeseleka bezinsleni kwabantu balala phantsi but imane ndizibuza uba i-department of social development uthini ngabantu basemzantsi afrika intlungu esiphila kuye ngabantu basemzantsi afrika makaye kuza apha ereydini asikathethi kamnandi kwaye la bantu
nkosi mayenzeke nkosi bhuti wam uvakele kwinto oyithethileyo ivalekele kakhulu nangamsomtshakaci ziyaxhalabisa ezingxelo futhi zichanelekile abakhuselekanga abantwana bethu esikolweni ekuhlaleni qu nasemakhaya masizalelane umntwana wakho abe ngumntwana wam sibakhusele kwizidlwengu nababulali ngokuthi gqolo sibakhangela ubuphi babo umzuzu nomzuzu esithi ke kuyonakali mzantsi afrika usejeffrey spay uzalwe xhorhe transky jv marhawu umthetho uphazamisa kakhulu abahlali isisombululo banaso nto nje urhulumente nguye ukhusela kwa ezi zinto zibulala abantwana ukuba kungahlonitshi umthetho sisebenzise lo wakudala kungangcono masiye kwiindwendo zethu ke siqale ngawo sisineli uphefumle emveni koko wakugqiba uzawuthetha ke usisi usiphindile
ndiyabulela sisibabalwa ndiyayiva i-concern erezweni tate stage point ukuthi iimeko zazole ezizo ezibangela ukuthi kusekho ulaphula umthetho oluqhubeke ka-every now and again so makubuye ne-death sentence ukutsho Stellenbosch abesithi abazali mabakhathale, and I fully support le nto ukuthi abazali mababajonge abantwana, kodwa ke abazali nabo xa bekwi-community engakwazi ukuthi ihlangabezene nabo bezezi-parents bengababazali ukuthi umntwana akwazi ukukhuseleka, kuphela ngoku amandla wee-families engakwazi ukuthi aqhubekeke ngendlela efanelekileyo. So ndifuna u-emphasize kakhulu ukuthi yes, we are working with these other government departments like your correctional services, sikwazi ujonga ukuthi kwezi programs sizibekileyo zithi zijongene noku ubundlobongela ebantwaneni, ngaba ziyasebenza, ingaba zeziphi indawo efuneke si-improve kuzo. Yes, i-parenting program sithi maziqhubekeke khona, and futhi i-organization ezikhona ekuhlaleni zisebenzisane nathi, you know, si-health development ukuze siqinisekise ukuthi ezi program ziyaphumelela. If abantu abazokuya kwezi programs xa sizizisa silwa idabi elingazi, and kuye ndize kule ndawo ye-community and yavuta kusithiwa some community members they really want to work with government ukuthi kwazi ukuthikodwa siphinde sifumanise ukuthi ezinye ii-communities vele ziyinormalize into ye-violence, because abantwana bethu bathi akho nto ibuhlungu njengoba bazibone bona bengabantwana besetyenziswa ngabantu abadala, including the community members, ukuthi ba-perpetuate i-violence. So really we want the community members to really work xa sinazo ze-dialogues sithi nazi plans to address i-violence against children, masi implement as a plan ne-community bangabhekeli especially odata, siyabacela ngoba sesifumana ukugcwala umama kwezi dialogues zethu. Sisenkonzeni eKapa nje bendithetha, siyakhalaza sithi odata we need to really make sure akwazi ukuguqula izimo zabantwana abangamakhwenkwe, ngoba abantwana abangamakhwenkwe ngaba bazakwazi ukukhusela amantombazana wethu. So kubalulekile ukuthi sitshintshe izimo izimilo, meaning imimiselo, including ikhuso lomntu, masizame ngandlela zonke really to instill those positive norms and values ukuze sikwazi ukuphelisa ubundlobongela.
All right. Usibambela njalo ke nawe sisinele singekagqibi njalo. Sisiphindile mandikunike nawe lakho ithuba uphefumle kwezinto abathethe ngazo ekhaya.
Yes, ngiyabonga kakhulu. Yeah, so ngiyamsupporta kakhulu umlaleli ophawulile ngendaba yokuthi sometimes you find ukuthi abantu bayaboshwa, umuntu abili banjwa for years, but when they come back uthole ukuthi benza even more damage, you know. Into besifisa ukuyiphakamisa nathi njengo-save the children ukuthi ezinye zezinto ezisizayo noma ezoqhubeka zisize ukuthi uso sikhuluma nabantwana bethu sibenze babe aware, bazi ukuthi besiphila nje emhlabeni umhlaba unjani, yiziphi izinto akumele babe aware of ukuze le generation yabantwana ekhulayo ingakhuli nale ngqondo yokuthi I can just do anyhow, ngingalimaza omunye umuntu kungabi nandaba, you know, ngoba kuyi-seed embi, yabo. So ilowo msebenzi esiphezu kwawo nathi ngu-save the children ukuthi yes, while uhulumeni ezama ngawo wonke amandla ukuthi abantu abalimaza abantu abahlukumeza amalungelo babantu babanjwe bangene ejele, hopefully ngama-diversion programs enzakalayo ngaphakathi, kodwa nathi njengomphakathi njengenhlangano njengabazali, you know, siselishweni because you find kuneminye imizi we abantwana abakhuliswa ogogo nomakhulu, you know. So also kubalulekile ukuthi nabo abantwana bethu sibenze babe aware, sibakhiphe kule ngqondo ekhona manje ukuthi nje I can just do anyhow ba-understande nabo ukuthi siphile emhlabeni onje, nawe mntwana be on the lookout of into engasikufake engozini. At the same time abantwana ey'koleni we know bayalimazana nabo themselves, leyo nto leyo. So even ama-programs akhulume ngawo nawo dadewethu about violence against children going into the schools, sikhuluma namatwana about into engabukeka i-basic but it's actually quite big indaba yamalungelo ukuthi uma mina nginelungelo lokuthi ngingalinyazwa, it means nozakwethu naye unelungelo, they we enjoy the same rights ukuthi singalimazani.
okugqibela kwalapha kuwe sisiphindile nanjengoko nilapha kumbutho olwela amalungelo abantwana iSave the Children South Africa. Mhlawumbe ukhona umuntu ofuna ukuthetha nani ongafuna ukuya ngaphambili kodwa ufuna ukureporta into ethile. Zikhona inombolo ingakumbi i toll free number onothu zishiye kumphulamphula ekhaya ofuna ukuncedisa ngaleyo ndlela.
Yes, angangena umlaleli ku-website yethu. Ikhona i-platform ye-feedback, feedback mechanism ekhona ku-website yethu where angabika udaba lakhe. I-website yethu www.savethechildren or in short scsa.org.za.
All right. Nkosi kakhulu kwesisiphindile ngexesha lakho sibulele sibambe ngazo zozibini. Nkosi kakhulu. Mandithe nkosi kakhulu ke nakuwe sisineliswa kacekiso ophuma kwisebe lophuhliso loluntu kuzwelonke ingakumbi kaloku kwicandelo leenkonzo zokhuseleko lwabantwana. Sibulele sibambe ngazo zozibini sithemba negalelo lenu ekhuseleni abantwana nisizawuqhubeka nilenza. Masibulele ngexesha lakho siswam.
Siyabulela kakhulu sisibabalo, siyabulela nokubaphulaphuli.
Nkosi kakhulu ke mphulaphuli zindwendwe zethu ezo besihleli nazo sishukuxa ke lo mba obuhlungu oyingxaki noxhalabisa kangaka. Besinaye emnxibeni umlawuli kwicandelo lenkonzo zokhuseleko lwabantwana kwisebe lophuhliso loluntu kuzwelonke sisineliswa kacekiso. Kwelinye icala bekhona uphuma kumbutho olwela amalungelo abantwana iSave the Children South Africa usiphindile kangcobo. Ngolo hlobo ke nathi sifikele esiphelweni senkqubo ndaba ulaphuma ikhwezi kungolwesihlanu veliswe yadidiyelwa nguzandiswa mkhanco noYolanda Kambile sikhokelwa nguZimkhitha Jikwana emaqhosheni ukhona kaloku uliyabona Mangali ndingubabalwa low okungamele inkqubo ndaba kumhlobo wene FM ngukhonzeka Lubambo. Siya kwindaba zokuqala zosuku emveni koko iBEE yalandela kamnandi.